Sevilla,
Wandi,
Tokanwete, Ugwe Kidongo,
Yanoni,
ni Captain Madoado,
Ugende,
Sende Twachimu Kusiria, Awaipundi Mwaka, Sende Twachimu Kusiria, Awainabini Yana, Up and Down to Bona Tubine, Awaipundi Mwaka, Up and Down to Bona Tubine.
Temu mwenyezi kabena kugiluga mu walumbe atakabena kuchiwa mu wepanka kengo chali mulamu basita wepanka kengo chali mulamu sina wetutu manyibiri kulimu walumbe ni batu nenanga ngaboloka walumbe ni batu takuna ngaboloka
kapteni
doadoa
mongere chuko
doadoa atakeya
sende twachimu kusiria Awaipundi mwaka, sende twachimu kusiria Awainabini liana, up and down tubo na tubine Awaipundi mwaka, up and down tubo na tubine Awaipundi mwaka, bini liana tunamiga Nangaguri mwaka tukabona bona Akorie nikoni kawe, sheki sheki bamba Mabala tubo mie, nabukatare tubo mie Mwaka ngwabu singe Hey, ngwabu singe Otari nakantu we ole Hey, we ole Sente sawe ni sawe Enti sawe Oliye sawe naka yenda Gesi sawe Ibe gonje Ngaba genda tiba kuka
Azayan production
Sende twachimu kusiria Awaipundi mwaka Sende twachimu kusiria Awainabini liana Up and down tubo na tubine Awaipundi mwaka Up and down tubo na tubine Awaipundi mwaka
Habari na sente Musirete Kidongo kia kwete Ebyana vyasie piruete Nkusaba chupa mkinu mko Etuwe wana tusinu mko Afande musafi Maka wanje Fire hot Natukunda rusi Tusinu mko Piru wanje
Halo Nikini sevi ya uwawe Ni alimu na tera
Ati wise lugene tukipune Eri 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 mukilabu Tuse tugende, tugende
Twachimu une mwaka Sende twachimu kusiria Awaipundi mwaka Sende twachimu kusiria Awainabini liana Up and down tubo na tubine Awaipundi mwaka